Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always pat to the top. Man water.
Naanza na hii sifa yangu mkweli. Mi sifa mingi na ukwezi. Mi sina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi
mavumbole, vumbole
chawaipewa
mavumbole, vumbole
takasikie
mavumbole, vumbole
kakumoradi. Tatizo la kosheri unanistajabisha, unavonipendaga kweli. Oh, inanuma wifu naona minaumia. I'm in love wewe, nampenda sana.
Upendane, upendane, penziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo. Penzi robo ingine ende kule. Nataka yote mapenzi kwa kilo.
Mozambique, Ghana, paka Nigeria, Cameroon, Sudan, paka Somalia, Africa, Africa nzima, tupendane.
Tupendane, tupendane, penziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo. Penzi robo ingine ende kule. Nataka yote mapenzi kwa kilo.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajitama sponsor my love wa siku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ula, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia, yeah, yeah.